Umoja wa Mataifa unaendelea kusisitiza kuwa mtazamo potofu kuhusu uhamiaji na wahamiaji umeendelea kukwamisha matumizi bora ya dhana hiyo kote ulimwenguni. Umoja huo unahimiza serikali zote kuenzi mbinu tofauti za kufanya uhamiaji uwe na manufaa kwa wote, maana wakimbizi wanaweza kuchangia katika uchumi wa nchi wanamoishi. Licha ya wito huo, bado wakimbizi wengi wanapitia machungu wanapokuwa ukimbizini, kitu ambacho kinasababisha wengi kuanza walikotoka na machungu waliopitia. Katika makala ifuatayo, Selena Cherubon, kwa mchango wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, anakutana na mkimbizi JJ Bola ambaye pia ni msanii wa ushairi. Je, ametumia ushairi kupitisha ujumbe gani? Ungana naye.
Imagine how it feels to be chased out of home.
Huyu ni msanii JJ Bola akiwa Uingereza. Yeye ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC. Alikimbia nchi yake akiwa na umri wa miaka 7 kufuatia mizozo na vurugu.
Imagine how it feels to have your grip ripped.
Na hivyo ndivyo anavyoanza shairi lake liitwalo Mkimbizi ni mtu anayejaribu kutafuta maisha.
Imagine how it feels to be chased.
Anasema, hebu fikiria jinsi utakavyojihisi ukifurushwa nyumbani kwako.
Like a lover's hand that slips when it is pulled away, you are always reaching.
JJ Bola anafananisha machungu hayo na mapenzi, akisema, utajihisi vipi mkono wa mpenzi wako ukiteleza unapojaribu kumfikia, huku ukinyang'anywa kwa nguvu na unasalia na upweke.
Speaking of familiar faces, the girl next door who'd eventually grow up to be my mother.
Hebu fikiria jirani yako, wajasiriamali, msichana ambaye hapo kesho atakuwa mama yako. Nyumba yako pembeni kando ya barabara, ikiwa na mwanga wa taa moja tu, pahala babangu mzazi anasema ni pa kuafikiana.
Stories of monsters that lurked, this is how they lived. Each memory buried as on a dying family member's lips, this was sacred. Not even monsters.
Hebu fikiria kila kumbukumbu, matamshi ya mwisho ya wapendwa waliopoteza maisha. Yote hayo ni mambo matakatifu lakini yanafunikwa.
Fingers that slept on triggers, the sound of gunshots ripping through the sky became familiar like the tapping of rainfall on a windowsill. Monsters that would kill. I remember when we first stepped off the plane.
Msanii huyu anasema anakumbuka siku ya kwanza ndege ikitua Uingereza. Kila kitu kilikuwa kigeni, hakifahamiki na hakikukaribishi.
Even the air in my lungs left me short of breath. We came here.
Hata hewa ndani ya mapafu yangu ilikatika, nikakosa pumzi.
They called us refugees, so we hid ourselves in their language until we sounded just like them.
Wakatuita wakimbizi, wakasema hao wamekuja hapa kutunyang'anya kazi. Tukajificha, tukajifunza lugha yao hadi tulipoweza kuongea kama wao. Na bila wao kujua mimi ni mmoja wao, nikasikia sauti.
I remember one day I heard them say to me, they come here to take our jobs. They need to go back to where they came from. Not knowing that I was one of the ones who came.
Wakimbizi hao lazima warudi kwa ujasiri, nikasema mkimbizi ni mtu ambaye anajaribu tu kutafuta maisha.
It's simply someone who is trying to make a home. So next time when you go home, tuck your children in and kiss your families good night. Be glad that the monster.
JJ Bola anafunga shairi hili na ushauri, anasema unapojaliwa kurudi nyumbani, uwakumbatie watoto wako, uwapatie busu familia yako, uwapatie heri za usiku mwema na ushukuru kuwa majitu hao hawajawavamia.
Always reaching for a place that we can call home.